natangiye igare cyane mfite nk'imyaka 9 nicyo kintu nabanje gukunda cyane giri uwo mwana
nicyo cyari gukundishije se
ikintu cyari nkundishije n'abantu badaga bazi iwacu aho papa yakoraga twari duteye hejuru ku musozi ahantu bita ijabana so abantu bakaza bakasiga ayo magare yabo papa yari yarabahaye uruhushya bakajyana ku kazi na papa so bamara kugira nanjye ngafata igare ryabo niko natangiye kwiga igare mu rugo iwacu ngendera ku rugo
umuntu ukunda igare bimumarira iki ni kamaro k'igare
ikintu nakunze cyane mu buzima bwanjye hari byabaye igare uraza hari abantu bakunda umupira abandi bagakunda tennis abandi bagakunda koga ariko njye icyo nakunze hari nahisemo cyane cyari igare
fose mpere igihe watangiye uri umwana mutoya ubu ngubu uracyari twara
igare nakuye muri Afurika ubu ndarifite hano ndi maranye hafi imyaka 40 ndacyarifite kabisa kandi nagize n'Imana n'umujyi mbamo hano muri Amerika hano muri Davis akaba ari umujyi wa mbere muri Amerika naho abantu bageze amagare cyane
aho ni muri leta ya California
muri leta ya California so nabyo byaramfashije cyane kuba mbona ntuye mu mujyi w'abantu bakunda amagare ari uwa mbere hano muri California hano muri Amerika nacyo hari ikintu nambishe byamfashijemo
hanyuma wazengurutse amahanga ibihugu bya Afurika wabigenze n'igare ni ibihe bihugu wagenzemo
yo nageze mu bihugu cyane navuye i Burundi mfata Tanzania Kenya Somalia Ethiopia Kenya nanone kubera intambara mfata mu Buganda Sudan mfata muri Egypti ngeze Egypti nsanga naho hari ibibazo hejuru intambara ngaruka muri Sudan mfata Centrafrique Cameroon Nigeria Nigeri Algeria Cote d'Ivoire Mali Senegal Rasparamas Morocco fata Espagne, fata France, Belgique, Hollande. Ngeze mu Hollande kemahirana na Sino wansubira Burundi.
Wabujijwe na Sino n'amasimbi niyo yakubujije gukomeza urugendo rwawe.
Oh, kwigara ntibyashobokaga kugira muri Hollande hari Sino nyinshi cyane. Nyinshi ubwa mbere numvaga nshaka kujya mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Australia. Ariko ngeze mu Hollande kubera imbeho ndatinya ntibyashobaga n'igare kugira ngo ube wagenda.
None se ubwo igitekerezo ubundi cyakujemo gute cyo gufata igare ukavuga uti reka mfata igare nzenguruke Afurika ngere mu Burayi inyungu wari ufitemo n'izihe
ngira ngo byamfashe cyane aho maze guhungira muri 73 narahunze njye Burundi nashubira n'igihugu cy'u Burundi cyanatiriye very deeply kabisa aho maze kugera i Burundi rero ndarwanya nza kugura igare naryo mfite ubu ngubu ntangira kujya mu makarabu y'amagare noneho mbikunda gutyo maze kubikunda ndavuga ntiwazaze ngo nkava i Burundi nkajya muri Tanzania Kenya Uganda Congo nkagaruka i Burundi kuko u Rwanda sinashobora kuba aricyo genda ari impunzi ngeze muri Kenya byose birahinduka niho nakomeje mfata train njya Mombasa ngeze Mombasa mbona inyanja ntangira kuroba amasamake nkatungwa n'amasamake akomeza byabaye very interesting kabisa ubuzima bwanjye bwose niho bwahindukiye mbona abandi bantu b'abaturiste bavuye mu bindi bihugu byinshi cyane nanjye ndavuga ni kuki ntabishobora ariko twari abantu difera ab'indege abagendaga n'imodoka nge nari ku igare
wabagaho ute muri icyo gihe aha watubwira nk'ikintu cyagutungaga ntiwatekaga ntiwahahaga nta cumbi tunyuremo muri make ya utumara amatsiko muri make kuko ibyo waciyemo muri iyo myaka tuvuge nk'imyaka 5 wamaze uzenguruka nko hose ntabwo twabivuga mu minota mike dufite tubwire muri make
Eugene inzara ndayizi inyota ndayizi nahuye nabyo cyane ngeze muri za Sahara niho nahuye n'inzara cyane zikomeye kandi ashobora no kubabona n'ikintu urya n'umucanga ntiwawe urya amazi ntiwayabonaga nari ntunzwe n'inyama z'ingamiya nahabwaga n'abanomade n'amatayingamiye aho rwose ewe abo bantu burya nzahita nagira ngo ni abamarayika mpuye nawe ndi hepfo nko muri za Afurika zo hepfo naryaga ibigori by'abantu ngacana umuriro nkotsa nyiri umurima yazaga akanyongera n'ibindi akabona ko ndi umugenzi nariye amananasi y'abantu ku mirima amapapa rwose hepfo nta kibazo narifite natunzwe n'amasamake ndroba muri iyo migezi ntigeze gutungwa n'itopita cyane kurasa inyoni nkotsa nkarya ikindi abantu baramfashije cyane babaga nk'ibyo kurya inzara ndayumva uje ni narayumvishe cyane byarishuye
None se ugwamenye ute inyoni ziribwa?
Ikintu cya mbere kiryoha ni inzara, haryoha inzara. Iyo ushonje.
Icyo ubonye cyose urarya?
Urarya kabisa.
Urugendo rwawe warwanditseho n'igitabo wise My Exile to the World, wabaye impunzi nyine. Ni gute nyine watekereje kwandika icyo gitabo kimaze gusohoka? Igitekerezo cyo kucyandika cyakujemo byagufasha igihe kingana iki?
Tuwaye bishobora yasoma icyo gitabo ariko nagishobora kuba cyamwunguraho. Koko narebye ibintu naciyemo kuva n'umwana mu ntambara zo mu Rwanda, mpunga, ukuntu nabayeho mu buhunzi, ukuntu nabayeho kuri iryo kinga, abantu benshi nagiye nkura nabo, harimo n'ibintu byiza byinshi cyane, abantu byiza kweri nabyo birimo. Nifuza ko uwabishobora wese agisoma. So nararebye nsanga ibyo nabonye ntabigumana njyenyine, nifuza kuba nabigabana n'abandi bari ku isi, special cyane nka new generation, nk'abasore, inkumi. Nifuza ko nabo basoma bakareba amateka, nabo bagakurikira tugasangira. Ni kuko ni igitabo cyanjye nacyanditse kirwaye imyaka 40 kugira ngo gisohore. Ni ikintu cyamvunye, ibintu bibiri byamvunye mu buzima ni ukugenda n'igare no kwandika icyo gitabo. Byombi ndabirangije.
Icyakugoye cyane mu kwandika icyo gitabo ni iki?
Ikintu cyamvunye cyane mu Rwanda ntabwo twize, nkanjye sinize mu Rwanda kubera habaye ikibazo, abatutsi bazi ko abana b'abatutsi batikaga, aho narahaguye cyane, niho habanje kubera ndi nk'ikimuga, mbega banjize ikimuga. Ariko ntabwo byatumye mpagarara, aho haramvunye cyane ko sinashobora kwiyandikira, kandi nashobora kubona nk'umuntu nkinginga akanyandikira rimwe, nkagomba gufata urugendo nkajya nk'iburaya, ubundi nkafata urugendo nkajya muri Canada, ubundi nabanje kubyandika mu Gifaransa. Byaramvunye cyane kugira ngo nzabone umuntu wamfasha muri ibyo ngibyo, abandi bakampemukira, abandi bakabona ko ntaho kizagera. Mbega abantu intege, ariko sinongera gucika intege, nza kugira umwana witwa Aimable Ruzinda, nabifashamo cyane cyane, ariko iyo ntaza kumugira ahubwo n'igitabo nikiba kiriho. Twatangiranye i Burundi, tuza gutandukana, njya mu yandi maproje, nawe ajya mu yindi proje, aza kujya muri Canada, aje muri Canada azakizanye, nzi ko byarangiye. Ngiye kumva numva arampamagaye from nowhere, arambwira ati na document ndayifite, dutangira aho nkajya njyayo, nawe akaza, ubundi tugakora kuri telefone tugahagarara.
Niyo mpamvu byafashe igihe. Noneho ubwo igitabo cyawe kiri mu Gifaransa no mu Cyongereza? Cyabanje mu Gifaransa, bihindura mu Cyongereza?
Cyabanje mu Gifaransa. Bigeze aho ino nta muntu wumva Igifaransa, n'uwamfasha ntiyamfasha mu Gifaransa, tuza kugihindura mu Cyongereza.
Ubwo wagishaka yakibona he?
Kiri hose kuri Amazon, kiri eBay, kiri mu bihugu 136 hari ku isi. Uwajya kuri Google wese aho yashaka hose yakigura, cyangwa se nanjye nshobora kuba nakibona nko mu byumweru nka 2023 gisaba kingezeho printing. Ubwo wagishaka nayo muri iyo minsi yampamagara ndagifite kabisa.
Waba uzi amafaranga kizagura?
Ubundi biturwa n'igihugu burimo, bituruka ku gihugu burimo. Hano banza ubu ngubu kigeze ku madorari kuva kuri 19 amadorari kugera ku madorari 21. Ariko ubundi biterwa n'amafaranga y'igihugu burimo, niba uri muri Australia urumva bizatuka ku mafaranga yo muri Australia, sinzi uko biba bimeze.
Akabazo k'amatsiko, igare ryawe ubu uracyarifite? Igare wazengurukanye Afurika n'Uburayi uracyarifite aho ngaho mu mujyi wa Davis?
Riri hano mu nzu kabisa. Eba ryabaye agakobwa, ubu ni inkumi nararise.
Kuki ataragasoni?
Yambaye ibitayari kabisa. Nta nubwo bamenya ko ari kubibonye kose, kabaye agakumi kibereye aho ngaho.
Kuki ari agakumi ataragasoni? None se urateganya kurikoresha iki rero igihe uzaba utakibashije kurikoresha?
Ibintu ni bibiri. Icya mbere numva nagira naruha nk'igihugu cy'u Rwanda.
Kubera iki?
Bakaba barishyira nko muri mize, igitekerezo cyanjye. Icya kabiri nariha famire yanjye. Kuko ni igare nshobora guhamya ko ari ryo rya mbere mu bantu b'Abanyafurika, nta muntu uragira wigeze kuzunguruka Afurika n'ikinga.
Ahubwo se kuki ridasaza kandi ryarakoze urwo rugendo rwose?
Rifite piyese diferente. Narihagurukanye ari Peugeot, narikoze ari Occasion. Igare ariko ryagiye kugera ino rifite amapiyesi atandukanye.
Abo bagendaga bahindura aho ugeze hose?
Kuko ari piyesi yaracikana, nashaka iyo bihuye ntibihure, kagire tugapfa gushyiraho iyo ishobotse iyo ari yo yose.
Kandi rigakora?
Yo cyane nageze imana cyane nigeze kugira ibyago muri za sara nkajya ngira za frate Tyra nyine umwuka kavamo kubera ubushyuhe amapine yose anshirira hose sinaha nawo nayabonaga asigaye nkajya nshyiramo umucanga mu mapine kugira ngo nsunike
muzira kwirwana
we kuri sunika ko uragerageza ibyo aribyo byose uragerageza
dusubiye inyuma gato mbabarira ijambo ngiye gukoresha hari ushobora kwibaza akavuga ati aho si ubusazi guhaguruka ugatwara igare mu bihugu bitandukanye utigeze ugeramo nta muntu uhazi wumvaga nta mpungenge biguteye kujya aho hantu hose ntacyo uhaziho gihe icyo bitubwiraho
ibintu nanjye hari igihe nigeze kwigaya kuko icya mbere abantu bo muri afurika njya guhaguruka inshuti zanjye zaransezeze zingurira n'akantu k'agafati ko kunsezera ariko bangaye bambwira ati uzapfa bakarinivo bazakurya ariko naciye mu mashyamba nanjye ndigaya urumva nciye muri sahara nariga afurika ni ishyamba cyane icyo gihe nta interineti yari iriho nta telefone yari ihari naciye mu mihanda mibi cyane amazi umugezi wari unyiciye muri santara afurika cyane hamwe n'ubwato nshobora kwambuka umugezi naringuye muri sahara kabisa muri arigeri abanomadi babiri nibo bamfashije batabaho simba ndanga uyu munsi hari ibyo nagiye ncamo nanjye nkavuga nti ibi bintu ni amakosa kandi gusubira inyuma bikananira ariko kamembo ibyiza nabonye nabyo ni byinshi cyane nahuye n'abantu benshi cyane nabonye ibintu nka za piramide nabonye za Suez Canal mbona Lameruje mbona Mount Sinai nagiye mbona ibintu byinshi cyane nanjye imvura zasa za abusimbere nkabona ibintu nanjye nareba nkavuga ni ibintu ni igitangaza n'insinga byanjye n'amaso ibyo nabyo nkavuga kamembo hari inyungu
niba hari icyo ntakubajije kandi wifuzaga gusangiza abadukurikiye muri uyu mwanya abakunzi b'ijwi ry'Amerika by'umwihariko nagira ngo nguhe umwanya ube wakibagezaho muri make
icyo nakwifuriza abantu ni ugusoma iki gitabo nicyo cya mbere kizabigisha ikintu kinini cyane ikindi cya kabiri urubyiruko mbifuriza gukora bashyizemo ingufu nk'uko babigerageza kuko barakora ariko bakabura n'ubushobozi bwinshi cyane nabyo ndabibashimira cyane ikindi ntazagira upfa gufata igare gusa ngo agende atazagwa no mu nzira ni ukubanza ugatekereza ntawe mbuje ngo ntazagenda ariko hari byinshi umuntu yakora kuko harimo nagiye mpura n'amadanje cyane cyane ntifuza ko hari nk'umwana wanjye wabigira abishatse ya ntabwo namubuze abitekereje akabitekereza neza numva ntamubuze kandi ntazaba ahubwo gusa nifuza ko n'abakobwa babigira si ukuvuga ngo ibintu byose bizajya bikora abantu b'abahungu gusa
urakoze cyane rwose kuba utekereza ku bitsina byombi ku buryo bangana mu bushobozi no mu bubasha
cyane turanga ntigushuvure ntabwo bari bakwiye kujya basigara inyuma
ndagushimiye cyane
murakoze cyane nanjye ndishimye.